Tayo polisi mubitundwa vya mdistrikti ya Mayuge hekuta abantu wabiri abagambibwa okubulankanya ensimbi za parishioned movement mudo abakwata kuliko Chohas Shabani amyoka sente w'ekibiina ekimu kya parishioned movement mudo Kasinda Musa n'omulala. Okukwatibwa kwa banono kudiridde ebikwekweto ebikoleddwa kiyambye omubaka wa gavumenti oba muyita assistant RDC mu disitulikiti ya Mayuge Lazaro Magezi mu kukwata ababulankanya ensimbi za parishioned movement mudo. Magezi awera
ali ku polisi bane Mayuge mugemye oluvannyuma lw'okukuya kuya abakyamye yabatola ku esente edigere emiliyoni namba n'emitwalo namulana n'ensenda n'abanga abakuyiza kuyiza yabatuusa okuboneka nti baidako ofisi y'obwa pulezidenti e Mayuge era n'agema ensonga abazira kwebalirira n'asobola okunoonya omwami oyo era n'amugema olwayo luno omutaire polisi e Mayuge era ali mu kaduuka olugendo geraga n'obuti ekitegeeza nti buli muntu ali kumpuliriza ensonga ya PDM eroboozi ya pulezidenti eri akisanja akuna mukyezo kisanja teri kwebaka abantu na mwena mufeye muli nti wobango londe bakubufuna nzibobo lichiko wa PDM wobango liparis chief mwena mwena mutwalo bufuna nziba nti esente daba chami mudivuwe wanga gendo gerera butezira mtu kumisha kuliso singona reporting ba mufisi ya RDC ya Mayuge.